jina la ntilafoni kuchoka kwa nafe lilo kustu kuna bwela mfana wina wake ama spida po kumaso ndi wa humble liga mixa nyimbo mwazi nditu miza sample kumaso ndi wa fasi ka talenti alinako mu 1 hour anamenya mavesi yangapo nifana wa po ama ziwa zochita muta imba limozi nyimbo koza kuhita anati ya bwela soma waka pesa ya pasi ama kala kuketo mbali zaku machansi ya gabwela ndigu uza na we utizape umupepe pensa mkuda zaku trape kuma muta menye ndi kresi ya ntu watatu ndugu uza se ito kala nyimbo ashabu kendi zingo pusha na fedi za chuka siku lina makomo osewa za sekuka
if I had a choice wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice kuma Yehova zose ya maziwa kali if I had a choice wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice
Taguma na gustu, kodi tipange wanji Tipange remix hit song ya dibanji Wina apoleba mavesi mwasanga sanga Kupanga connecti kena kukala nzanga Maseni yanga anasanduka ake Padenu ziwa danke ni alindi nzake Gini ndi ya simpo after dose ya kumpoto Kwa matika titishu pisa ndi maikoto Wina zimu futa, nekuliso bumpti Kaya sindu ziwa tilindi mahita ngati Chuka nkosa yamba kuyamba menya maconcert Bili ya tuku malawu fika po seponser Kuyamba na ndikosa yamba maziwa maiko Kwa mandima konto kwa mafaya maiko Timbu kwa osamba kukayimba kuyusa Come on, I'm fano loose.
If I had a choice, was it to safety that Kalampaka Kali? I know you had a choice. Come on, Yehovah, so say I'm a Ziwa Kali. If I had a choice, was it to safety that Kalampaka Kali? I know you had a choice. Kwa Yehova zose ya maziwa kali
Nana ntila phone nzako uja wapita Ine kukwila moto wanga osa tsimikiza Yesa ndi kulota kuti mwina ndizuka Kumodabwa siku lonse kuti likudutsa Mafuso wanga pano wa kusowa yanko Sinikaziwa kuti ndizalepa nyimbo yako Kwa mano wa mati tisama kweshe na malenga Ndeshidi chose ya makonza choti mangotenga Kaya ngozi, kaya matenda Hanali nzanga zuronda muona hakuyenda Kwa mano infa Yako ya ndipu zisa lesson Kuti sita wika ndipo mawa ndi inenso Mama lilo pako boma kutenga advantage Chiko ndi joti uli moyo sana kupate Tumbuka wa samba mpaka kuzazi za sivu Sunalifana wa simple